iibsiga siyaasadda qoydon. Haddana wadanka madaxweynaha la yahay madaxweynaha marka ay odayaalku madaxweynahana waxa ay kala badan ku leeyahay arrimahaas. Bale nesto ayagoo ku taladay haddii talada meelan iska aruur doono waxa ay inay dhamaado doonto jeelna haddii ilaahay karaa la noqdo. Laakiin lan walba dibiga iyo maroor ayaa ku dhex muuqato odayaalka namugalaasi qabiir shay kaadaa iyadan la weyn. Laakiin odayaalka markii oo taladan kadib la rogrogo talada kore ka hoos la infiri maybaa islaha inay wal oo koonfur galbeed